comme que ça.
Tulo buli chiro era ne tuzuku kanga tusa uchiroza kochi ono katonda tukuma mumusana era tukuma ne munkuba tetubiteka ko birowozo ebyo twera bidde te yatutonda yomu tuli bande munga tweya ute kama yamba kwato mukono gwa muno tumuleka mu buzibu kuba feba mu yamba muno necho cholina nawe katonda yakuwa zesina nsonga lwacho kudula mukama katonda yanyambe kubasimanyi lwachi nazalwa mukama katonda yanyambe okulio kwamba lobo tulo mukama katonda yanyambe tolina chomanyi nazalwa mukama katonda yanyambye tolina chomanyi kwecho choli mukama katonda yanyambye omuntu gwe wayamba luli lucha ngagwa mwetaga nakole bisuka kubye wakola ewe osekerera gudde mu bunya n'olusi osawa olutula watyanga omwana wo yasosodugwamu wegendereze mukwano manya kyosiga kyokungula kwata omukono nyweza mpanirira kubanga ndi muganda wo nze sirina nsonga lwaki okudula mukama katonda yanyambye kuba simanyi lwaki nazalwa mukama katonda yanyambye okulya okwambala oba otulo mukama katonda yanyambye tolina kyomanyi kwekyo kyoli nazalwa mukama katonda yanyambye tolina chomanyi kwecho choli mukama katonda yanyambye chovola banasala wombereze katonda nerese byensi kubobula muwenni naye yabumpa nganyama batalina wensango mulwatera muyamba muchitono chenina mwesinziro kuyamba mukama katonda yanyambye obulamu bwennina bonna mukama katonda yanyambye emirembe kyenfunye gyonna mukama katonda yanyambye zani okulya ku mugati mukama katonda yanyambye zani akwata ku lupiya mukama katonda yanyambye byange temwali muchapa mukama katonda yanyambye laba kati wensula laba jendi mukama katonda yanyambye obwongo bwange temwali motoka mukama katonda yanyambye naye kati mvu